wapi bubu, nije nikuchukue, iwe ni pesa uzangu mali.
For my baby.